Okuulira omusango gw'obutemu oguvunaanibwa omusajja Christopher Okero Onyum agambibwa okutemula abaana abana ku ssomero lya Mabujje erya Gaba Early Childhood Development Center kuzzeemu nate olwaleero kkooti enkulu ng'etudde mu kisaawe kya Gaba Community Ground, kyokka ababaddewo bawuniikiridde bwe balabye omusajja oyo gwe bavunaana ogw'obutemu Okero ng'asika era nga teyeefiirayo olw'ebyo ebibadde bigenda mu maaso. Omusasofe Betty Zwaja ali mu kukooti Gaba katubuulire ebigenda mu maaso.
Christopher Okero Onyum avunaanibwa emisango ena nga gyonna gya kutemula abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka ebiri. Era nga kigambibwa nti omusango guno yaguzzanga ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno ku Ale Childhood Development Center e Gaba. Mu baana abaatemulwa kuliko Gideon Eteku, Keisha Agenros Otim, Ignisha Seruyange wamu ne Ryan Odeke. Wabula olunaku olw'ebbalaza omwami ono bwe yasimbibwa mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka, emisango gino yagyegaana nga kati kikakata ku ludda oluwaabi olukulembeddwa Jonathan Muwaganya okuleeta obujulizi obumuluma. Olwaleero omu ku bakozi mu kifo kino awakuumirwa abaana mukyala Annette Odong awadde obujulizi bwe mu musango guno ng'annyonnyola engeri omwami ono gye yatuukamu ku ssomero lyabwe oba ku kifo kino awakuumirwa abaana. Ono ategeezezza kkooti nti omwami ono yaleetebwa omu kubalabirira abaana mu kifo kino Bibi Namutebi era n'amwanjulira byonna ebyali bikwata ku mwami ono. Mukyala Odongo anyodde kkooti nti naye yagenda mu maaso n'abuuza omwami ono ebyali bikwata ku mwana gwe yali agenda okuleeta era omwami ono yamutegeeza nti omwana gwe yali ayagala okuleeta mu kifo kino yali wa myaka esatu nga bamuyita Zuriel Onyum era n'amunyonyola ensonga lwaki yali aleeta omwana ono ow'emyaka esatu mu baana bano abato. Okusinza ku mukyala ono Odongo, omusajja ono Onyum yamutegeeza nti omwana ono yalina emyaka esatu yali tayogera bulungi ano bwekityo yali amulese mu kifo kino awakuumirwa abaana abato ayige okwogera n'oluvannyuma atwalibwe mu ssomero asome. Ono bwe bamubuuza ebikwata ku mwana ono yategeeza omukyala ono Odong nti omwana ono naye yali tamanyi nnyo bimukwatako olw'ensonga nti yali ayamba buyambi maama we oluvannyuma lw'okukizuula nti yali talina mwasirizi era yabategeeza nti maama we ajja kudda alete omwana oyo abannyonnyole n'ebimukwatako. Okusinziira ku mukyala Odong, omwami ono baamuwa alisiiti ekakasa nti yali asasudde ebisale by'essomero bya mitwalo 19 era bwe yali afuluma gate okugenda omukyala ono Odong ategeeza kkooti nti yalingiza mu ddirisa alabe oba omwami ono agenze wabula n'amulaba ng'akutamye wansi. Ye yalowooza nti aliko omwana gwakuba bw'atyo yafuluma ajja akakasa ekyo ekyali kigenda mu maaso. Omukyala n'annyodde kkooti nti bwe yatuuka yasanga omwami ono ng'akakkanye ku mwana amusala bw'atyo yalaya enduulu eyakunganya abantu okujja okubadduukirira ne mu kiseera nga badduukize tebannaba kujja omwami ono baagezaako kulwanagana naye okutaasa abaana wabula naye n'abakyukira ng'ayagala kubasala. Omukyala ono Odongo ategeezezza kkooti nti ekikolwa ky'omwami eno eky'okutugumbula abaana bano abato yakikola mu bwangu nnyo kidakika zaali nga 7 ng'amaze okusala abaana abo bonna baagezaako okulwanagana naye naye nga tebamusobola olw'ensonga nti yali akutta ebisi nga naibo ayagala kubasala busaze. Mu kiseera kino akatabo akaggibwamu alisiiti ne kopi ya alisiiti eyamuweebwa okakasa nti yali asasudde ng'afunye ekifo mu ssomero lino iweereddwayo mu kkooti ebigenda okwongera oludda olwali okakasa omusango guno. Okuli omusango guno kukyagenda mu maaso ku lwakinana 8 8 CBS FM zebetizwa wano ku kisaawe kya Gaba Community Ground awatudde kkooti.